Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ngiyabingelele kamelo mfelo wethu Jesu Christu. Sizothola izwi lethu enqwadini ka Luke chapter 11. One day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us how to pray, just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father,'" Ngiyabingelela egameni elingaphezu kwawo wonke amagama. Igama lami nguNthabiseng wakaShabalala. Bajwayeleke abafundi ukuthi mabehamba noJesu bambona uJesu ayehlani ayokhuleka. Uke wabathethisa-ke elinye ilanga wathi kubo, "Niyahluleka ukuthi ningilinde nje ihora elilodwa." Kanti ke abafundi abakwazi ukukhuleka, bayambona akhuleka, bafuna ukwenza into ayenzayo kodwa abazi ukuthi bayenze kanjani. IBhayibheli uma silifunda lithi uMoya Ongcwele is our intercessor, he intercedes on our behalf. Noma sesingasakwazi ukuthi sikhuleke sithini, but yena he intercedes on our behalf, okwethu ukuthi simqele ukuthi asifundise. IBhayibheli uma silifunda lithi abafundi bathi omunye obangamshongo igama-ke uthi sifundise ukukhuleka. Uthi uma nikhuleka anothi Baba, ngamanye amazwi uBaba wethu sonke. Ngamanye amazwi akakhethi ukuthi owakho ubaba usaphila, akakhethi ukuthi wena usasenawo naye umzali, kodwa uthi manikhuleka anothi Baba. Ngamanye amazwi ufuna ukuthi ube comfortable nanoma unesicelo ungasabi, ngoba wena ukhuluma noBaba. Uthi uma nikhuleka anothi Baba wethu osemazulwini, ngoba uBaba wethu usezulwini. Kodwa kusho ukuthi mangisezulwini angikuzwa. Awothi Baba, ngoba konke ozokuqela ngizokwenzela. Elithi iBhayibheli engilifundayo, mangicela uMoya Ongcwele uyokunika. Uthi konke niyokuqela egameni lakhe nikholwa, uyakunenzela. IBhayibheli uma ngilifunda lithi, "Those who humble themselves will be exalted, and those who exalt themselves will be humbled." Lithi, "For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks the door will be opened." So khulekile, mkholwe, ukholwe ukuthi uzokwenzela. Uma ngimcela uzonginika. Uma ngikokoda umnyango uzovulwa. Uthi kubo bonke, uthi uma nithandaza anothi Baba wethu. Ngamanye amazwi kwesinye isikhathi sinokusaba ukuthi sicele, ubone sengazathi Nkosi yami mangikhuleka lo mkhuleko ngiyabheda. Kodwa iBhayibheli uma ngilifunde elinye ilanga liveza lo wesifazane onganayo ingane. Ukhulekela indodana, yebo umyeni wakhe uyamthanda, kodwa iBhayibheli lithi uyahamba uye ethempelini uyokhuleka. Awekho amazwi angachaza le simo abhekane naso. Lithi iBhayibheli wakhala. Lithi iBhayibheli mayekhala indoda kaNkulunkulu mayingena ilithi kuye, "Uphuzile." Uthi, "Angiphuzanga, I'm just pouring my heart unto the Lord." Akakwazanga ukuthi akhulume naye athi, "Baba, ngiyacela, ngicela indodana." Kodwa iy'nyembezi ziye zamkhulumela. Ngamanye amazwi kuphethiswa la mazwi uJesu ake wawasho wathi, "Daughters of Zion, ningangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu." Ngamanye amazwi kunokuthi iy'nyembezi zakho zibe umkhuleko wakho kuye, athi ohlabelela kahle, "Yizwa imithandazo yethu." Kodwa Baba, wena ulungile. Mase uyizwile imithandazo yethu, wena uyaphendula. Athi uSolomon mayesho kahle, yonke imikhuleko ezokwenziwa phakathi kwale ndawo, noma phakathi kwale tempeli, noma phakathi kwale khaya, wena uyokuyizwa. Baba, mase uyizwile uyophendula. And when you hear, Father, may you forgive and act Uthi if ever you want to follow me, you need to deny yourselves, take up the cross and follow me. Anothi baba wethu semazulwini ngimthanda masekathi sithethelele sengazathi namhlanje inhliziyo yakho sokhulumile nobaba sithethelele ngize ngazi ukuthethelela nabanye mhlawumbe umuntu ongathetheleli kodwa umkhuleko wakho hayi inkosi yami kodwa umkhuleko wakho uthi ngithethelele uthi uJesu seke bethelwe esiphambanweni uthi bathethelele abakwazi abakwenzayo namhlanje ngiyakhuleka ukuthi usazokhuluma nobaba awothi nje kuphela baba wethu osezulwini lalela uyezwa yena maye khuluma nabantwana bama-Israyeli seke biza uMose uthi ngiyehlile ngizwile ngibonile uthi ubonile ukuzwile ukukhala kwabantwana bakhe njengoba sekakuzwile seke khona bathini anothi baba wethu sezulwini namhlanje bambonile babonile amadi uJesu bambonile ekhuleka uJesu bambonile yenza imanga ngomkhuleko ngamanye amazwi lithi iBhayibheli elinye ilanga owesifazane uyawopha uJesu uyezwa amandla aphumile ngamanye amazwi uyezwa ukuthi ngiyadinga ukuthi ngibuyele emkhulekweni ukuze amandla azobuya elithi iBhayibheli a prayer of a righteous man it is powerful and it is effective lalela umkhuleko wakho unamandla amandla mase waphumile asiye ukukhuleka kodwa sibuyela kuye futhi ngiyakhuleka namhlanje ukuthi nanoma amandla sewephelile aphumile buyela kuye futhi lalela hamba ehlani ubuyele kuye futhi iBhayibheli Uma ngilifunda lithi when an enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord shall raise up the standard. I pray sobo sami that may he raise up the standard. May he raise up the standard of prayer. May he raise up your standard of faith. May he raise up your standard. Arise and shine for the glory of the Lord has come in Jesus' mighty name. Ngakhohlwa ukuthi masikhuleka. Baba wethu osemazulwini uthi anothi baba wethu osemazulwini sokhuleka namhlanje ngiyakuthembisa ukuthi uyawuza umkhuleko wakho siyakhuleka ukuthi may your ear father not be deaf may you hear us when we pray and when we hear may you forgive and act in Jesus name amen
be doers of the word with 657 am Sounds of Life.
In today's rush world, there is limited time for yourself. Your cell phone, however, is with you all the time. So why not use it? Visit our Radio Pulpit website with your cell phone and restore your soul. There you can find out more about Radio Pulpit, download the Bible to your cell phone, read Word for Today, and you can listen to us online. Just visit www.radiopulpit.co.za, especially developed for your cell phone. Radio Pulpit, your daily companion.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So join us to form a chain of prayer for you and with you. To send in prayer requests, contact 067-429-7564 or alternatively email us on prayer@radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.